إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سينزا كوان بريدزا كورا ميرا غابن نيرا ميرا كن يكيزا غابن نجوكيزا كوكوتيرا غابن نيكوتيرا ebbanga lyo lyonna neeryange allah okumwebazanga bingi byakukolera byankolera bangi mayiti zituuse lwaleero awaka kati bali awo mu kiyongobero ab'enganda n'ab'emikwano nga mayiti ezze kawungeezi akafaanana kano osiriikiriranga n'ogattululamu obuwungeezi bw'otolibaawo osika ekifaananyi kya mayitiyo nga yezza awaka imaamu atera okuyimirira mu mizikiti egy'enjawulo ne batubikira gwe batubikidde eriyo olubika nga lulwo kuba ne imaamu yennyini abiranga naye ayinayo lwe bali mubika kyabadde imaamu waffe allah amututte duniya tekkanduranga nnyo kaseera ka mayiti eri mu ddiiro tekalina kizimbe kyekeetaaga tekaagala poloti kaseera ka mayiti eri mu ddiiro tekaagala muwendo gwa ssente gwonna tuteekateeka abaana okukola ebibuuzo ab'ekyomusanvu siniya ey'okuna ey'omukaaga n'amatendekero amanene bibuuzo ebikuumibwa obutiribiri omwana bye tumutegekera ebbanga okuva mu bebi paka mu kyamusanvu ng'enteekateeka zonna zitunuulidde lunaku lwaleero lwe batudde ebibuuzo byabwe nze naawe tugenda kutuula bya wakitiibwa allah tabaraka wataala di lunaku lw'oliteekwa mu kabbuliyo olaba okubiriza omwana okulivaizinga ebitabo nga gwe ebibyo tobisomyemu paspiero e bukedde simanyi wa mande tugula kano nakali buli wiiki nga paspiero ewuwo qurani oyita nayo totunuddeemu nga si wakugula tomanyi bya ddi ebyekyomusanvu byo byaggwa oba oliawo n'ebya sini ey'okuna allahu akbar ebibuuzo allah ebyamukuleesa mu nsi nakkolera byonna kutegeka lunaku lw'oli byanukula mu kisaa kye allah ebibuuzo yabituweereza byonna byalibuuza tuyita nabyo man rabbuk tuyita nabyo ampuliriza akaseera k'obulamu kakozesa ennyo ku kufumiitiriza olunaku lw'ogenda okugasimbagana ne kamala byonna nnyini nsi eno allah oba omugenzi omutunulira ng'ali mu ddiiraawo babiseeko bakaaba ne biggwayo ne bateekateeka bye banaalya nga gwe toliiko allahu akbar nga n'ababala mu mitwe gyabwe mwebali olukubika nnyoko n'amanya nti ennyumba eyo oyo omukazi ateekwa givaamu saagala kummanyiira nnyoko nga ne mukyalawo yennyini asooka kwezibika kyapa mutabani wo tivi gyabazi abange tugumiikirize embeera yonna mubudde obukaawu ku duniya wayinza obutabaayo kadde kakaawu kwenkana lwogenda kusinkana Allah jalla jalalu. Akwaddeyo omukisa gw'obulamu ampuliriza, oteeketeeke ebyogenda nabyo. Bangi be baziise leero, abo abaziise baavuddeyo dda. Akadde kano teri muntu yenna, kabe mukyala wa mugenzi, kabere mwana wo oba mukwano gwe. Mwezi gulinga gumu twali katanaabirwa kibuga gy'oyita n'ogenda eyo mumaaso, twayita obaziika Kayunga abaali b'enyiga nga tewali n'ogu, nga tewali n'omu. Ampuliriza, essaawa yonna ositula odde eri kamala byonna Allah. Ebyetaagisa bwabangawo omukisa ogubikutegeeza osiriikiriranga. Tunaddirawo Allah bwanabatuwadde akadde, bangi balwadde gwe tolina wakuluma, bangi balema gwe byongo byonna obirina, bangi si bafumbo gwe mukyalo muyina, bafumbo bangi tebalina mwana gwe abaana bakuwadde, bangi tebalina mirimu gwe Allah agukuwadde n'ebirala. Ekyobusiraamu kya bbeeyi, kyosaana okuwa obudde gwe mulamwa Allah ogwamukutonza. Obusiraamu eri anaabuba buyina entandikwa, buyina ensibuko, buyina omusingi, buyina we buyingirirwa. Si gw'ojja okumanya w'oteekwa obuyingirira oba obutandikira. Ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah y'empagi y'obusiraamu esooka, gwe musingi gw'eddiini y'omusiraamu yenna anoonya okuba omusiraamu owannamaddala. Entandikwa kunnyikiza kigambo ekyo, yenna anaaganyulwa mu musomo gwonna kigambo ekyo kunnyikira. Ebigambo bitaano ntero biddiŋŋana bitegeeza ekigambo kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Ekisooka al islam, obusiraamu. Toyinza byawula na la ilaha illallah. Ekyokubiri al iman, iman, obukkiriza. Toyinza kukyawula na la ilaha illallah. Ekyokusatu al ibada, ibada, kusinza Allah. Toyinza kukwawula na la ilaha illallah. Ekyokuna at tawhid, okwawula Allah. Toyina bwojja kumwawula ekigambo ekyo bw'okyawula n'ekya la ilaha illallah. N'ekyokutaano al aqidatu, enzikiriza. Tebyawukana n'ekigambo kya la ilaha illallah. Kyovula mu suratu dhariyat aya ya 5:5 Allah ganti fadhakkir, buuliriranga, kubirizanga, jukizanga. Fa inna dhikra, wabula okubuulirira, tanfa'u lmu'minin, kwa kugasa bakkiriza. Tubuuliriddwa bingi, tujjukiziddwa bingi, ekyamazima oba olyawo ne tutagasibwa. Akamogo kali wali, oba olyawo tetunnagwa mu muteeko guteekwa kugasibwa. Obukkiriza bw'omukkiriza butandika na la ilaha illa lenyikidde, gwe wali osiriikiriddemu. Odde ebbali ofumiitirize ku gy'oyinawo, yoyeeyo. Kuba bangi tusomesebwa bingi ne bituyita ku mitwe. Basomesa baakulondoba. Allahu akbar. Butya bwe tuta abalondobe nga nabo bennyini beerondoba. Basomesa obaolyawo nabo balina obwo obuzibu. Kati obukkiriza ndowooza anaatubuulirira ateekwa kubanga byanaatubuulirira ye yasooka obbiba, naffe tulyoke tuganyulwe. Sheikh wonna mpuliriza, tukebere la ilaha illallah zaffe ne be tujjukiza entandikwa y'okubajjukiza bye tubajjukiza. Tutandikirenga ku kigambo kya la ilaha illallah, kyekikkaatiriza obukkiriza bw'omukkiriza, kuba y'entandikwa. Oba olyawo bwe tunaabuulirira abakkiriza banaaganyulwa. Ekitibala aya ya 5:6 wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, saatonda muntu yenna yadde jinni lyonna okujjako ensonga yali emu liyabudun kiva mu ibada entandikwa ya ibada la ilaha illallah muhammadur rasulullah twetereze baganda bange ekigambo la ilaha illallah kikulu nnyo okutuuka ku ddala y'okubanga waggulu waakyo teri kikulu kikisinga yenjawulo wakati w'omusiraamu n'atali nga tetunnatunuulira sappuli nga tetunnatunuulira mudaali nga tetunnatunuulira ayingidde masijidi n'ayingidde ekkanisa enjawulo esookera ddala wakati w'omusiraamu n'atali la ilaha illallah ebbinkidde ennyikidde la ilaha illallah yetegeeza obusiraamu bw'omusiraamu ennaabuufu egayaaliriddwa esigala teyina njawulo n'atali musiraamu wasappuli n'atagitaddeeko yisima ne jjoje basigala tebalina njawulo ampuliriza la ilaha illallah kigambo kikulu nnyo gwe mukisa gw'olina okusiramuka oba obutaba sikirumamu bangi tetuli basiraamu nga bwe tufaanana yensonga lwaki olwaleero ekizibu ky'obusiraamu ekisookera ddala basiraamu kale oba bandibadde abasiraamu abasaaze naye ate omuwalimu nga kyekigezo ky'abasiraamu nga sheikh Allahu akbar ye mulabe w'omusaaza asooka nga basaaze bali kudduka dduka nga sheikh yabanoonya abange nedda akadde k'obulamu tukakozesa okwetereeza ntandikwa y'okwetereeza la ilaha illallah ezibwa obujja mu bukulu bwa la ilaha illallah ekyokubiri yentabiro y'abasiraamu bwe bumu bwabwe lwe luganda lwabwe kyekibagatta Allahu akbar saagala kugamba nti ngaffe bafa abolwaleero ebitugatta birala bukundi kundi ate oba oli awo bukulembeddwa abawalimu obumu bw'abasiraamu buyinza obutategeeza kusaalira wamu wabula bwe banaasigala nga bonna bategedde kimu bajja kusigala ngaera bali kimu ali eggulu n'owekaseese bwe banaagatta entegera ku la ilaha illallah ekyo bwe bumu bwabwe yentabiro yaabwe owe kenya n'owomukibwa entabiro yaffe la ilaha illallah ennimi katuzaawule la ilaha illallah yentabiro yaffe getulaba owekitiibwa allah mu suratu ali imran bwatugamba nti ya ayuha allazina amanu ttakullaha haqqa tuqatihi abange mwenna bali mu bigere byabakkiriza mwekuume nnyo ekigambo takuwa mu bwennyini bw'okukyekuuma wala tamutunna mwewale n'okutuukwako okufa illa wa antum musilimuun okugjako nga muli basiraamu olaba mu mpagi z'obusiraamu zonna esola bwagireseeyo lwaki tatukubiriza ku lwana bwezizingirire okufa kutusange nga tuli banywevu ku swala lwaki tatukubiriza kusiiba pana okwa sunna weekuli lwaki tatukubiriza hijja amiri wa byonna ye la ilaha illallah nga bwe busiraamu takutuusangako okufa ow'ekitiibwa allah okugjako ngaebikwatagana ne la ilaha illallah byonna obitaayizza we wali obusiraamu bw'omusiraamu aya eddako 13 naga nti wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu ku mugwa guli gwatugambye ogwa la ilaha illallah gwatwekesezza omuntu yenna okutuukwako okufa okugjako nga kwali nga la ilaha illallah nzigumivu kwe kwongera otukkaatiriza natuga nti wa'tasimu bihablillahi jamia kumuguwa guli ogwa la ilaha illallah ogwa bagusa ku busilamu bwannamaddala kwe muba mwenywereza wala tafarraqu temwawukananga temugutanga okwawukana kwabanayawukana kuva ku la ilaha illallah temuguseese tukangako nakati wadhkuru ni'matallahi alaikum mujukire nti kino ekya la ilaha illallah allo jira mbulula nga atumye omubaka mulamba sallallahu alaihi wasallam kyengera ekiva eryo wekitiibwa allah gyemuli kubembera bwe yali allah tannaleeta bubaka obwo iz kuntum ada mwalinga balabe na balabe nga gundi tayagala kulaba ku gundi jisima mulabe wa medi zaidi anonya jamiru Allahu akbar imamu anonya mwazi wa kuntum ala shafa hufratin minan nar embere ye yaleto bulabe yali eva kula ilaha illa allah jimutayina jimutayina banango bumu wafe wenna badabunonya buli mula ilaha illa lenyikide eiyo banji tuine ekisa tutunulira zitali zaffe noga gwengolinga ebibye byaggwedda bwe bumu bwaffe singa onetereza nenetereza ekyobumu allah ajja kukizza kuba ekitufu tuba kimu banji tetuli kimu ngekitende kyallah bwe yali akyogerako teyakyogera ku bakisiraamu yadde abakkiriza egan tahsabuhum jamia wa kulubuhum shatta abatunulidde gwola banga abali obumu ninga ate emitima gyanjawulo kitendo si kyabasiraamu wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha mwali kundeboolebo yakuyingira muliro allah weyabanyulula weyabataasiza kino kitegeeza nti obulabe n'obulabe wakati w'abawangaalira ku kifaananyi ky'entegeera emu buva ku la ilaha illallah kubaamu bituli obulabe bwabawangaalira awamu oba bafaanana okubanga bategeera kimu ebbanga lyonna buva ku la ilaha illallah kuba na bizibu kubanga owekitiibwa allah obulabe okubumalawo mbulamu bwomubaka sallallahu alaihi wasallam allah yayanja la ilaha illallah nenyonyolwa allah gati fa allafa baina kulubikum allah okwo kweyagattira emitima gyammwe emitima gyabakkiriza abasiraamu gigatta la ilaha illallah yentabiro yaabwe ekigambo kina mpuliriza empaji ez'obusiraamu ziri ttaano empaji ennya zikolwa biyungo empaji ennya zikolwa biyungo eno yokka eya la ilaha illallah yekolwa omutima ekolwa mutima kusiiba biyungo swala biyungo hijja biyungo ne nawafir zaka biyungo la ilaha illallah mutima yatonda allah omuntu mubintu bisatu ekisooka mubiri kyakubiri magumba thumma kasawna al'idhama lahma kyakusatu mwoyo kati kubisatu ebyo ekiyitibwa omuntu owannama ddala si magumba si nyama mwoyo mutima era owekitibwa allah bwabajjuludde omuntu ye yinyini gwatwala ekitibwa omuntu si magumba si nyama mwoyo allah gwanona fenna netugaa nti jamiru allah mututte nga bwomwekebeja ebingo byonnaku ebiri mutima munda mweguli ekibumba mwekiri n'omutwe kweguli fenna ate netukkanya nti amututte kyabajjemu ye muntu kivulaba ku muntu tebayinza kulaga kwogera akwogera tebakamanyi tebakubanga kifaananyi kya muntu yenna ne bakulaga muzindaalogo P5 oba mukyabijjukira yadde kyebayita omuntu kyennyini tewaliwo kasale konna kakusongera nti ono ye maani ku muntu yenna basonga hedi simanyi heya leg tewali maani kuba tebamanyi allah we yamussa nabbi sallallahu alaihi wasallam nagat ala inna fil jasadi mudugha, mubuli mubiri Allah yassamu omwoyo muli mwe kinyama mubuli mubiri. Idha salahat am idha saluhat bakirongoka salaha al jasadu kulluhu, nombiri gonna gulongoka. Wa idha fasadat, ekinyama ekyo bwe kyononeka, fasada al jasadu kulluhu, nombiri gonna gwononeka. Nagat ala wa hiya al qalbu, kyenjogerako gwe mutima. Okulongoka kw'omutima bubinkivu bwagwo bunyikivu bwagwo obw'ekigambo la ilaha illallah, kwe kulongoka kw'emitima. Ejabali babubakari Uthmani n'abalala abali abalame n'abalabe kabla l'islam, Allah yajirongosa yajigatta na kunyikiza kigambo kya la ilaha illallah, nijifuke ejoluganda okutuuka okuziikwa wamu okutuuka obutalya n'okkuta nga sula tannalya okutuuka ku mbeera yonna etuuse ku musiraamu nga buli musiraamu emukwatako, gwali omuguwa gwabwe yali la ilaha illallah. Ne lubo oluganda lwabwe Abubakari okugula Bilali yali tamugula nga mwana wa nnyina, yaddu wasengawe, bal amugula lwa la ilaha illallah nga lwe lwali oluganda lwabwe entabiro yabwe, nga la ilaha illallah nyikidde teyinza kuleka jinne wayo munnaku, teyinza kuleka jinne wayo munnaku oba oli awo ngezaffe fezaffe ez'olwaliro zisabiragana nnaku na bizibu. Allahu akbar, babika sheikhi namwenya. Allahu akbar walillahi lhamdu, bannange nedda nedda tuli baluganda tebanyiza kubika gwe babise, gwe lwaki olamula byotomanyi. Ebikwatagana ku la ilaha illallah y'omusiraamu yamanyi Allah, banji olwalina entegeera yakyama, abamu ku Allah beyajjulula tulina betulabira mu kifaananyi kya radiyallahu anhum, abamu ku Allah beyajjulula tulina betulabira mu kifaananyi kya radiyallahu anhum. Ekitali kusalawo okwo oba oli awo ne tuba nabalagajjavu nnyo mu kubasabira folwokkakasa nti abo bo bamala, bwabanga nabbi sallallahu alaihi wasallam akyasaalirwa gwe kati wazuddaani ate amuli waggulu gwe gwolabanga atakyasaana, ne tubayo n'oludda olulala olwabo Allah beyajjulula nga bobondooza tujiraga nti laanatullahi alaihim, okeerewanga mpuliriza okere wanga mpuliriza gweyo ndabayo ekisobokera ddala obulungi okubanga si ntuufu, yadde oba oli awo esobola okuba entuufu, ndabayo kubola banga bali mu kwesiima esobola okuba entuufu oba obutaba, ndabayo gwe kubola banga abagenda nga si basiraamu esobola okuba entuufu oba obutaba. Ku bantu bamiteeko ebiri omusibe n'eyafa, omutufu w'okusaasira ennyo ate yafa oba oli awo okusinga omusibe nga yafa ekimutusaasiza. Allahu akbar, butabawona mukisa gwongera ku byakkola, takyalina mukisa gwa kusaala, takyalina mukisa gwa kusoma gwa kusomesa, takyalina mukisa gwa mulimu gwonna. Fate bange olwaleero ebirowoozo byaffe byonna okusaasira n'okubagiza ate biri ku ludda lw'abalamu, bandibadde bakwata ekifo kyakubiri bwe twandibadde baakuba benkanya, beyajjulula Allah be bandisoosenga mu ndowooza zaffe. Buli ennaku olabanga Allah gwayina ke yayisizaako eri obusiraamu bwo, ekyokumusabira kye kisinga obulungi okusinga omubi biyitanga mu kamwa n'ebigambo. Buli w'omujjuukiriranga musabire owekitiibwa Allah amusonyiwe. Bangi tulajanira Allah kukkiriza bukkiriza bye baakola kituufu, naye si byonna nti bye baakola byali bituufu, beetaaganyiwo n'okusabira owekitiibwa Allah abasonyiwe. Ekyokubiri, deka kunakuwalanga kukufa kwaye nattiddwa ng'okakasa nti ekimuvunaaniddwa busiraamu. Eyo tesaana kuba nnaku y'abano basigadde gwe bavunaanye obusiraamu gwe kati obadde oyagala bamuvunaane ki? Weetagawo ennaku awo. Kyekifaananyi kyekimu yennaggaliddwa ng'ekimuvunaanwa busiraamu aba yeesiimye obwo bwe buufu bw'abantu sooka naye nattiddwa ng'embeera Allah bwati bwagitegesa alhamdulillah aba yeesiimye nnyo. Gwe tolaba mu suratul buruj kabaka bwe yeesoma okutirimbula omuvubuka Allah gwe yamulemesa okutuuka nga kabaka kkaanyizza n'omuvubuka byanaamunnyonnyola, nvubuka agambe kabaka nti oteekwa kukuŋŋaanya nambole yennajjule. Bigambo bino byojja okusoma kekanaakutaana n'obireka olemeddwa. Kyenjagaddemu kabaka nakkuma ekinnya manye nti bino tuzze tubiwulira ebbanga, muliro gukolezeddwa gutuntumusa alhamdulillah basonseseemu muntu ku muntu. Kyalo omwe yalina omwana mu mugongo ebbugumu lyamu kubanga asemberedde ekinnya ky'omuliro, mwana myezi 3, 5, 6 yagamba nyina nti maama tugende, nga abasigadde balaba muliro ng'ekituufu si muliro. Kati so ndowooza kulaajanira nnyo wa kitiibwa Allah kunyweza yenna ali ku mazima, bw'aba Allah amutwala amutwale bbanga lyanaamala nga ge mazima yamanye ekisinga obulungi. Bw'aba mututte alhamdulillah ye yamutandikawo Allah ng'amanyi butya bw'anamuwangaza mu nsi naddirwa alimujjulula. Tewaliiwo kitasobola kutambula lwakuba olw'obutabaawo bw'ekitonde kyonna nga kamala byonna ow'ekitiibwa Allah waali. Besiimye nnyo bonna abaali babonyebonyeko ng'ekibavunaanwa ddiini yaabwe, besiimye nnyo bonna Allah be yatuusaako okufa ng'ensonga yali ddiini yaabwe. Tusaana beegomba bwegombi n'abakyali mu mbeera ebonaabona kulajanira nnyo Allah baanyweza, otherwise si byangu nnyo nga bw'obiraba. Bakussa ku mpingu ng'ekikuvunaanwa okitegedde mu mutima n'okola tauba nasuuha. Mwazinyi bulijjo yampikapika kati addusi ebigezo bingi oli ajja kukomera nga mukyalawo nga n'amaziga gajja. Ya tata Zahara, omwana omwaka guno tagusomye najja akatambaala ne gajja nunga ni mama Kasifu kati atebuukaba nze nkole ntya, naggambanga ezo dalasa z'otaavangamu. Mukyala we abaye akagenda nnyina najja nga ne maama naye gatonnya butonnya. Muli mutya maama mwetuli babataddi tetumanyi? Mwana wange ekikulu towulira mutima gwoga nti kikulu no kyompulidde. Gwe mutima tauba wakola nasuha bwe zibawuuba bwe zibaleeta bwe zibazzaamu nga kyoba ddi lwabayimbula Allah abasiraamu bawoza Allahu akbaru Allahu akbaru gweyo nga yamutaha akbaru ng'eyabadde omuggalira mayini mwe mwina bye mutamanyi Allahu akbaru. Kyenda mu 6 naliko mubaali mu dduka dduka yansaasira Allah teyangerera kunzigalira naye bangi mbaggalirwa abayingirira mu makanzu makomera bafuluma babikalu era nze bangi nakoma omulaba mu kanzu obulamu bwe bwonna nga tannagenda mu kkomera bwe yavaayo ebbanga li lyonna nga wabikalu. Tawuba eri ne kanzu nayo n'otuuka n'ogivunaana. Bwe tutabasabire nnyo nabo kwesabira nnyo linda Allah lwali bajjayo olino si changu nnyo bigambo kufaana na biri illa qalil nabo kutyo kizibu si kuba mukomera bal entegeera ekyakutwazaayo kikweyongedde bweyongezo bakinaabuuka ye la ilaha illallah yannamaddala bwe tuddayo mu byafaayo ekkomera ly'omusiraamu ye nassanyu lye kutolaba nabbi yusufu alaihi ssalaamu nekkomera lye ng'ali kumpingu bamutwala qala rabbi sijinu ahabu ilaya mima yadiunani ilaihi yaba nti wakitibwa allah ekkomera kyensinga okwagala okusinga okunsuuza la ilaha illallah banzigalire so nze endaba yange ng'omu ne bwe kiba kyetaaga babatte babatte bo bwe balabanga kyekisaana kasita owekitiibwa allah bajjululira ku la ilaha illallah ennyikidde baba bawangudde la tahsabanna allazina kutilu fi sabili llahi bal ahya mwene ekifaananyi mmwe muyina ekirala ekituufu kirala kati leka kufootooka nnyo kuga nti ebintu bya ddi yamanyi allah bwe baba bafa bafe nyini byonna allah yamanyi jalla jalaalu ekikulu mu byonna mulamwa ogwabaggaliza ddala gwe mutuufu bwe guba mutuufu okuva ku ntandikwa y'olunaku olusooka n'olwaleero gwe mulamwa kwe bali ebitonde allah ayina bingi ebitonde allah ayina bingi jalla jalaaluhu ebbanga lyonna kataba llahu la aghlibanna ana wa rusuli wakitiba allah yakiteekateeka nga waakuwangulanga ebbanga lyonna ye allah nabonna banyiberera ku la ilaha illallah eyannama ddala entabiro yaffe la ilaha illallah nyikizeeyo nyinyikize eyange abantu ba la ilaha illallah eyannama ddala tebaagala kumanya biddako kubasi byabwe akavubuka alhamdulillah wa astagfirullah omuvubuka mu surati lburuj yattibwa nga teyebuuziza ani agenda kusomesa bano baba nasiramu kani agenda okubasomesa yamanyi allah jalla jalaaluhu yenanyini nteekateeka ampuliriza tukyuse mu ntegeera olina bookolimira ku mutima olina boolabanga abali mu jjana bisobola obutaba bituufu wakitiba allah yamanyi tusonyiwagane tusaasirigane kaseera mwe bali tukkaanye nti waliwo ebitatambula bulungi musonyi allah ate musaasizi khuzi lafuwa wamur bil urufi ebbanga lyonna kulembezanga kusonyiwa nakulagiranga mpisa nnungi bane tuleke kkomerera tuli baluganda bbanga lyonna obutakkaanya bunaabangawo obutategeeragana bunaabangawo tebusookedde muffe wabula enkwata yaabwo era avunaana enkyayinza okuba avunaanwa avunaana leero enkyayinza okubeera avunaanwa luganda lwaffe la ilaha illallah ennyikidde bwe buufu bw'abaatusooka lwe lwali oluganda lw'abaava e makka wakati waabwe n'ab'e madiina fa akhar rasul nabbi nagatta wakati waabwe sallallahu alaihi wasallam oluganda nga allah yentabiro la ilaha illallah yensisinkano abange yeyaffe imamu malik yagamba nti lan tusliha akhiru hadhihi lumma illa bima salahat awaluha umma ene esembayo tegenda kulongooka tegenda kutereera okujjako nga bazzeeyo ne banoonya ebyatereeza uma mwezaasooka abaasooka obulabe bwabwe allah yabugjawo nabunyikivu bwa la ilaha illallah naffe bwe tuba baakuddamu kukkaanya mpuliriza nyikiza la ilaha illallah yonyinyikize eyange yentabiro yaffe hadithen mu kitabu kya imamu nawawi imamu nawawi yali musajja mu siriya yazaalwa omwaka gwa 631 nafa 676 allah yamwongaza emyaka 45 yamujjulula Allah tawasizza mukyala yenna yadde okuzaala omwana yenna. Kaweefube we ebbanga eryo lyonna yali mu kunoonya irimu, yatalaga ebifo ebyenjawulo ng'ekizibu kye irimu kusoma busiraamu bwe. Bangi byetutawadde budde, Allahu akbar, bangi byetutawadde budde. Yava mu famire yalingagga ddala naye nga kitaawe ne nnyina bakkaanya omwana waabwe ng'ateekwa kuba mubbinkivu mu busiraamu bwabwe olw'obunyikivu bwa la ilaha illallah ya taata ne maama. Bangi olwaleero abaana baffe tubatusindise mu dduniya si ba imaamu si ba muwalimu. Abange tukyuseemu. Imaamu Nawawi ebimukwatako biwanvu tetujja biwa nnyo budde. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la tahasadu, temukwataganirwanga ensaalwa. Mu luganda lwammwe luli la ilaha illallah nyikidde nga yentabiro yammwe, la tahasadu, temukwataganirwanga ensaalwa. Imma mu byanfuna kabijje muyirimu kabijje mu mbeera zonna. La tahasadu, temukwataganirwanga ensaalwa. Nga hadithi endala ennyonnyola ekigambo nsaalwa kino, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la yu'minu ahadukum, tagenda kuba mukkiriza omu kummwe la ilaha illallah yesi yakunyikira hatta yuhibba li akhihi, okutuusa nga yagaliza muganda we ma yuhibbu li nafsihi, kyawulirake nga kyeyagaliza. Idhan obutakwataganirwa nsaalwa kitegeeza kwagaliza munno mbeera gye weyagaliza. Kyakubiraga nti wala tanajashu, temwekwenya kwenyanga bye mwoleka kungulu bibenga ddala bye bibali ku mitima. Bangi kungulu tusekanga munda maziga, mwana zenga ndaba kuno kumanyira na bumanyizi mukati yankozesa mwana nge birine mba walimu nsaalwa y'okusomesa kw'omuwalimu eri omulala. Bibuuzo bingi lwaki oyo, lwaki oyo oba olyawo, tetumanyi ffenna si ffe tubitegeka. La tahasadu, temukwataganirwanga ensaalwa. Wala tanajashu, temwekwenya kwenyanga mubeere beerufu. Mbeera yonna ekkosezza, mutuule wamu mugyogereko, nsonga zaffe zonna ziggwerenga mu ffe, songa z'abafumbo zisooke mubo. Mukyala wenna mu lulimi lulungi tuula ne balo mwogerezeganye, mwami wenna tuula ne mukyalawo mwogerezeganye, abaana batuule ne muzadde waabwe, imaamu tuula n'omwazinyi. Feno tetuli nnyo beetava kutegeera ndoliito zammwe. Tuleke kwekwenya kwenyanga akakunyize, twogerezeganye omuga nti jamiru nnyizeemu nkosezza. Nabbi sallallahu alaihi wasallama mulaini emu mulaini mwe yali ategekera olutalo ayina omusiraamu gwe yakuba akaggo nga wayise ekiseera omusiraamu nga nti ekitufu wankosa nasirika naye ekitufu siri musanyufu nga gwayogerako eyamukosa mubaka wa wakitiibwa Allah jalla jalalu talina gwe yanyumiza yalumba yamukosa kati nakukola ki wankuba kati obadde oyagala otya nti ekitufu kusasula. Nakukubawa nti lwali lubuto, najjayo emikono amusabula nga nti telwaliko lugoye lwonna. Omubaka n'abikkula ekkanzu ye sallallahu alaihi wasallam, omusiraamu atukula omutima aleke kusigaza bbwa lyonna. Tulina obukukuuzi kungulu tuseka munda birala nsobi. La tahasadu wala tanajashu, temwekwenya kwenyanga mubeere beerufu. Bane tubeere beerufu. Imamu omusaze wennanga oyina imaamu kyakkosezzaamu, swala ezimu ziwanvuwa musajja alinga atakimanyi mukubo n'ogenda nga wensonga nti byebigenda okungoba ku muzikiti wano nemusala subi nemubanga abaliku newerabira nebyoliko nga tonna tunyumiza eri jangu mpola mpola ngusoleudo nga ti imaamu butuufu nkoseddwamu ng'omuntu nga tonna dduka kuba okudduka tekijja tuyamba oba oliawo n'abakufaananamu kunyigibwa mwetuli tukiikirire genda oyogere ne imaamu ekyo kiveewo. ekigambo kyonna ekikoseza jangu oyogere nakyogedde biggwe songa nyingi ziggwera waffeka n'otuuzaje ati natulina sheikh eyo bannaye katikunyumiza akole ki simugambangako please wala tanajashu temwekwenya kwenya nga mbeere beerufu wala tabagadhu temunyigagananga nsobi zinabangawo toterekanga busungu ku munno bukukuzi bwonna yenna lla gwalijjulula n'akakukuzike ku munne wakkake nenulwamu muliro tukula omutima jangu oyogere ne munno gwenna gwe boogedde naye musiramu gwabawo ensobi yonna twetonderagane olwetonderagana nga ddala tulutegeeza mukyala yeetondera ebba omwami yeetondere mukyala we omwana yeetondere muzadde we muzadde yeetondere omwana abazadde bangi tetutuukiriza mukozi yeetondere mukamaawa mukozesa omukozesa yeetondere omukozi twaweebwa ennaku ssatu omuntu okwekuba mu mutima okwebuuza ki ekiri wakati we ne munne batule bakyogereko batule bakyogereko wala tabagadhu temunyigagananga wala tadabaru temwawukananga muteekwa kuba kimu butuddayeri waatasimu bihabulillahi jamia wala tafaraku tuteekwa kuba kimu tuteekwa kuba kimu ng'ekitugatta la ilaha illa llah bwenyikira eba ya luganda nenyikidde endala bulabe bwaffe bwonnaawo bwe buva sheekhe bwananyikiza la ilaha illa llah n'omwazi nanyikiza eyiye ndoolito zonna lajja zitumalirawo lwe luganda olwannamaddala lwe luganda olwannamaddala wala tadabaru temwawukananga temukubagananga amabega muntu kukwata liriiyo nga tonyumiza mbw eyo ekyewunyisa nga gwogamba ebyo joni obalaba abo kati mana oli gwobalaga abange nedda wala tadabaru temwawukananga wala yabi badukum ala bai bad tatunda ngaomukumbe mukutunda kwomulala tukuume enkolagana ennungi mukugula kwomulala togulanga mukutunda kwa munno totundanga mukwogereza kwa munno omukyala yenna tokkirizibwa kwogereza mukyala yenna ayina amwogereza kukuuma bumu kukuuma ntegeeragana agati wakunu ibada llahi ikhwana mubeere abaddu bowekitiibwa allah aboluganda kuba al muslimu ebbanga lyonna omuntu bwanyikiza la ilaha illa llah nekimuggusa ku busiraamu obwannama ddala akhul muslimi aba muganda wa musiraamu bino wammanga tebibaawo wakati wabwe ekisooka la yadhulimuhu tamulyazaamaanya bulyazaamaanyi buli wakati waffe mubigambo bulyazaamaanyi buli wakati waffe mubikolwa bulyazaamaanyi buli wakati waffe mu nsimbi ng'ensimbi z'omusiraamu zitulidde ebbanga wallahi bangi tetukolaganika naffe naddala abawalimu ate bwekutuuka ku byenfuna la ilaha illa llah yali aweze ku mwalimu onjulira osattira n'omuwalimu bwakutolera salamu nga linga atajjukira istawu sente zange sinagana kuterera sente zange wajja oli mugonvu omukkakkamu ne wenna ayina akasente ka munno muwalimu ampuliriza nsiramu nakuwavu ku mutima amaziga gatonnya mukulu w'essomero omu yali mukwano gwange gyetwasomesanga lumu tubatunyumya nanga nti nkubulire ebbanga lyonna teriiyo abanja aba mukwano gw'abanja biba byakungulu naye nga munda taba mukwano gwe yadde eddakiika anti teriyo kyebamuyisaako okujjako nga buli lwe bamuyisaako kyeyandyagadde yadda kubanja lukumi nandiridde ku nyama omusajja yalemera sente zange saati eyo nandigiguze sente zange omusajja yaziganira bagoba abaana be kusumanga nti seeka yaganira omutwalo gwange buli mbeera yonna allah gyamutuusaako emunyiga ebirowoozo bikoma bidda buzzi ku sente ze kale kabanyirire etunayogerera wa be balina omuzindaalo la yadhulimuhu omusiraamu ku musiraamu tamulyazaamaanya waliwo bye tuteekwa omumukolera nga byatteeka nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadithi emu unsuru akhaka dhaliman au madhuluma taasa muganda wo musiraamu dhaliman kabe nga yeni mulyazaamaanye au madhuluma oba nga gubalyazaamaanyiza jabberi bamukutta empale ajja n'obugere wansi bwewalwa bwewaluzi balekamukuisaga nti nabo naye alimba bannange nedda batuswaza buswaza batuswaza buswaza sibyo ebigambo ebikola awo sooka obabuuze nti bane kiki bage nti emitwalo giri egi namu omwezi gumu gi nemizi kati giri esatu okwate emitwalo etaano gisasule pawulo jabberi muga nti jabberi olimba emyezi esatu bulijjo ngaokolaki zezange nzaagala tugende waimamu tuwandiike yentaasa y'omulyaza amaanyi fe olwaleero yo oyimiriddewo kunjerega bujerezi nakunumiriza eyandisa z'amagezi nvudde ntya ku mpingu oze kunumiriza abange fe basiraamu oba fe tufaanana mbeera yonna nga tonnagitunuuliza mulala yenna esookewuwo tutuula mu takisi ne bakanda omusajja naye nabo bali gova otyeka omusajja omukulu tezimuguddeeko bugwalimba babbi gabbi mpale zikenkende musira mutuswaza nammwe olwofuluma mutuswaza nammwe olimba allahu akbar sente mmeka zotoyinza kukwata siringi 1,200 bani omusiraamu ku musiraamu tamulyazaamaanya ekigambo kiddako nga kinene wala yahdhuruhu tamwawulira tamulekerera allahu akbar tamuvaamu wakana shaitaanu linsani khadhula suratu lfurqan shaitaani egenda kulekerera yenna mukadde kakazigizigi kadde kakuyingirira muliro kanbuza siruganda jangu ensonga ozinyonyolanga nti ani nze nakugambako ntusaala shaitaani egenda kuleka omuntu mumatigga abasiraamu abannamaddala mu mbeera zaabwe n'obulamu bwabwe bwonna la yahdhuruhu tamwabulira mulwadde aliko kikuba mukono mukumusibula muza weka fe olwaleero bangi enkola yaffe siraamu afuna ekirwadde tusaala wano netumuddusa mu ddwaliro essimu enyangu ngu tufe tumwekebejja ba nti enerabika ya maama we nga tukuba kasimu sula omumanyi nti mumanyi ali bubi nnyo ate ffe twagala kgenda obudde tetuyina ani olwalero ayinza okutwala omulwadde eka nga mulwadde eddala gamajaberi gulawo mansowedi sesetula entebe eyo yalawo era yakubaka nti ate ono gwe tuyita tutya nti muganda wange owataata ki tusaala naye nzonsobera mukola ki tusaala naye teri amutwala ne waima mutajaayo paka nga tukubidde nyina nyina nebwajja nesapulinga erebeeta eri ku mavivi amutwala era tumumuwa abasiraamu abannamaddala ku la ilaha illa allah ennyikidde tebabuligana tamuwaayo tamuvaamu obutamuvaamu buno tebutegeeza butoogera mazima bal okwogera amazima n'okusala amagezi omusiraamu embeera enagivuddemu atya gamazima tugoogere tubuuze nti kakati banne ekyetagisa ki ekyetagisa ki Muhammad obutamusiba? Ekyetagisa ki? Tetubibuuza, tukomerera bukomerezi bannange, nedda netutuka n'okukomerera n'abafu. Kalla, abange tukyuseemu, tukyuseemu ntegera si ya la ilaha illa lenyikidde. Tuli baluganda, tuli baluganda, ndoza kwa zina. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu fi umuri dunya wa ddin, wa salli wa sallim ala rasulihi al-amin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bana itubere bumu, tutekwa kuba kimu, tutekwa. Ekirwadde ekituluma kiri ku la ilaha illallah, kye kirwadde kya buli muntu. Bye bizibu bye tulina ng'omuntu muntu ku muntu, bye bizibu bye tulina nga umma y'obusiraamu. Obusiraamu nempagi za butaano busirikira abasiraamu basaala ate jama. Ramadhan ku Ramadhan bangi zetwakasiba tetuzimanyi bungi. Hijja buli mwaka omuwendo gweyongera bweyongezi, bwe gutuuka kuwaayo abasiraamu nezaka bagiwa, nga ne swadaka abasiraamu bawaayo. Abange, ekirwadde kyaffe kwe tuyulikidde okweyuzaayuza kwaffe, ekirwadde kiri ku la ilaha illallah. Bwe kinaawona obumu bwaffe Allah n'abutuddiza, kuba bwe bwali obumu mbaatusooka. Guno omulimu si gwa biyungo, mulimu gwa mitima. Allah jalla jalaluhu mwe yatugambidde nti fa allafa baina qulubikum, Allah yagatta wakati wa mitima na la ilaha illa lenyikidde. Hadithi eno nennyonnyola enkolagana n'obulamu bwaba la ilaha illa lenyikidde. Wakuno ibadallahi ikhwana, mubera abaddu b'ekitiibwa Allah ab'oluganda, omusiraamu muganda wa musiraamu munne. La yadhulimuhu, ebbanga lye lyonna tamulyazaamaanya, tamulyazaamaanya. Wala yakhdhuluhu, tamwabulira mu mbeera yonna baba bonna. Wala yakdhibuhu, n'okumulimba obulimbi tamulimba, tamulimba. Nyefu olwaliro omusiraamu akwata ekituuti n'omuzindaalo, ng'akakasiriza ddala nti byonna bye ŋŋenda okwogera si bituufu, naye nange kamumusasulire wano. Allahu akbar, kaweesasulizaawo nga byogera byonna olimba. Bannange, nedda tuleke kulimbagana, tubeere bamazima, bani tubeere bamazima, tubeere beerufu, tubeere balambulukufu. Obwamazima obunaatugasa kugatandikira mu kigambo kya la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Omusiraamu talimba musiraamu munne, bangali lyonna abawa amazima. Wala yahqiruhu, tamutyoboola, tamukakkanya, tamunyomoola. Allahu akbar. Bwe kiba kunyomoola musiraamu atali musiraamu n'okumulyazaamanya biri haramu, naye tumuyamba mu mbeera zonna, oba olyawo ne libeera ekkubo Allah mwanaayisiriza omuntu ono okumuleeta mu busiraamu, ate watya ku musiraamu. Kabere Paulo tetuyinza muyitako buyisinge muruke mutomedde, katutaakirize embeera oba olyawo ekifaananyi Allah kyanaamugirawo kwanaayisiza okusiramukakwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala yamukasukiranga kazambi mu kkubo, bwe yalwala yagendayo era Allah naayisirizaako. Kyali kifaananyi kye yali akusigira sallallahu alaihi wasallama eri bonna banaafaanananga okuba abalabe bo, bwe batuukanga mu mbeera eyakazigizigi ojjanga, ojjanga. Kitegeeza nti ate bugutuuka ku musiraamu tube bumu. Wala yahqiruhu, tamutyoboola, tamunyomoola, tamukakkanya, tamulinnyirira, tamulinnyirira. Imamu wenna mpuliriza sheikh, tusomese busomesa kusinga otusomesa omuntu. Ebyokutugasa olina bingi, obudde bw'omaze ng'olina gw'okulokota oba otusazi, twandiyigiddewo bingi mbitugasa. Sheikhi, leka kwanukula bwanukuzi ng'ebbanga lyonna gw'ojja kwanukula yayogedde. Fe abayizi weetuli, ng'ekitutuuzizza wansi okuwuliriza kuyigako, tukuyigeko okuvuma. Sheikhi, tukuyigeko okutyoboola. bani wala yahqiruhu umusilamu ku musilamu tamutyobola tamukakanya ebbanga lyonna omusilamu wa kitiibwa ebbanga lyonna omusilamu wa kitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti attaqwa hahuna okutyowa ekitiibwa allah teri yajja kulaba mu bweyolefu bwako kuli wano yasonga ku kifuba emirundi esatu bw'eba ensonga egenda okutyoboza omusilamu yakutya allah ekyo yakyesigaliza allah yakimanyi gweyinza okukyeyita oba olyawo oluusi nga tokiri bani tuleke kwekakkanyanga kutyoboolagananga kunyomagananga musiraamu ebbanga lyonna asigala wa kitiibwa leka kuyisa bigambo bimukakkanya bimutyoboola mu kamwako ebbanga lyonna kafaanana atya tuli baluganda hadithi mpanvu tuyinza obutagimalayo olwaleero nabbi sallallahu alaihi wasallama bwasonga ku kifuba ky'emirundi gyali esatu bwe kuba kutya allah kwe kutyoboza omusiraamu okutya allah kuli wano wayashiru ila sadirihi 3 marat nasonga ku kifuba ky'emirundi esatu naga nti bihasibi mri'i min ashari kimala allah okuwandika ku muntu ezambi an yahkirwa akhahu lmuslimi okukakkanya muganda womusiraamu sheikhe otudde ku kituuti oli mubufu bwa muhammad sallallahu alaihi wasallama byebyo bye yayigiriza ye yali ensomesa ye bane tubeere kimu ekimu kyaffe kya la ilaha illallah yetugatta yentabiro yaffe bingi tetuteekwa byekola bingi tetuteekwa kubyeyisa tetuteekwa kulyazaamaanyagana tetuteekwa kwabuliragana tetuteekwa kunyoomagana tetuteekwa kulimbagana tubeere beerufu aboogezi b'amazima ebbanga lyonna tubeere boogezi b'amazima kabeere mwana mutoto mulimba kanzije tebiriiyo muga nti ekitufu ŋŋenze kandete switi nedda tomugamba byotukakasa mwana mugambe mazima katabaniko mubukulupya ku lupya kaganya okwogera amazima kakube paka lwe kanaagoogera bwe kagogerera wasooka kasonyiwe kamanye nti taata bweyogera amazima akusonyiwa baana batuyigireko kwogera mazima baana betutume ebweru akubanjaze mugabe siriiwo kifaananyi kikyosiize oluusi olulala kamugamba tonnakagamba n'okatenda obugezi zahara ategeera zahara ategeera obaani amugambye kumbeza eddalasa bulijjo mujja okatuuza byekakuyizeeko mugezigezi oyo abagezigezi abaana abaffe babbi bwokabira ekyebitano nga tekiriwa nti sowedi akitutte ali shapu bwolaba oyo obwo bashapu ati kalisitedde astagfirullah kakube mbulyaza amaanyi bwaba namulonda ku bwayimaamu anaazireka ngaobwashapu buvudde waka bane tubeere kimu tubeere kimu sheikha mpuliriza wa'tasimu bihablillahi jamia ekitugatta la ilaha illallah kyekirwadde ekituluma janjaba ekikyo nzijanjaba ekyange bwe bumu bwaffe obutakkaanya bwo bujja kubangawo enkwata yaabwo eneetuleka tuli bumu oba eneetuyuza nga tonnayanukula nsonga yonna sooka weetegereze oluvannyuma lw'okwetegereza tokomawo eno ffe gye tuli mulabaganireyo ng'abawalimu ffe mutuddize bivuddeyo mutuddize bivuddeyo tetumanyi ffe tulinze mmwe sheikh okujja oyuzeyuze embeera tekitukolera makulu waawo oyo yasomerawa si ensonga bal gayogera g'emazima wakuli lhaqu min rabbikum faman shaa falyumin waman shaa falyakfuru gwe nyonnyolanga bulambulukufu bwa mbeera na mazima gaayo ayagala akkirize atayagadde abireke lasta alaihim bimusaitir tetunnabitegeera gumiikiriza llah naabitutegeeza tusabire abasomesa byampaka betusomesa nabo bambirigo nga tusomeseddwa ngoye nga tusomeseddwa birevu ampuliriza ekigambo kya la ilaha illallah fadhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin okubuulirira konna anakuganyulwamu mukkiriza omukkiriza yenna entandikwa y'obukkiriza bwe eri ku la ilaha illallah bange olwaleero butagasibwa mubitubuuliriddwa ekizibu kiri ku la ilaha illallah novaawo nga bwewazze maliriza ebigambo byange n'okukujjukiza mpuliriza buli muntu omutwe ayina gugwe nekitegeeza nti n'okutegeera buli muntu allah yamuwa kukwe ku nsonga ez'enjawulo gweoyagala ffenna tubitegeere nga ggwe kubanga golingaga nti emitwe gyaffe mizindaalo gya gugwo ffe emitwe gyaffe mizindaalo gyo byetwawukanyemu okutegeera alhamdulillah kasita tukkanya ku la ilaha illallah ebisigadde oba emikono bagitadde mu kifuba bagitadde ku lubuto yamanyi tunyonyolegane mu bulambulukufu tunyonyolegane mu nyinyonyolegane enoonya okulongoosa olwaleero enyinyonyola nyingi enoonya kuyuza enoonya kuyuza bwoli omulimu byasomesa bikkosa towuliriza bireke towuliriza bireke bangi ffe tubisitula obubijja eno bitwala eri mulimu tukoze mune nampuliriza nga ddala gwe muli olaba kyokola olongoosa oba oyuza kalungi ki gwe kootwetikkiddo okkajja gyokajja okatuleetere please ekigambo la ilaha illallah ekinyikidde tekitabula babadde bumu tekikyawa khalidina fiiha tomanyi byanca tomanyi byanca buli muntu okutegeera alina kukwe onoogenda onyigira buli ayawukanye kukutegeera okukwe onookumawa tunyonyola empolampola nga bwetusabira naffe abanyonyoddwa bannayi tubere beerufu manya obunafu bwo manya obunafu bukkirize nti ekitufu engoye nkyaziinamu obunafu nga naawe bwewesabire owekitiibwa allah obunafu obwa bukujjirewo bangi twabistahalla ebirevo bijjako abasinga tulinga abali ku ibaada nsobi manya obunafu bwo omanye nti omusajja gayogera ge mazima ekizibu kiri ku nze otherwise bwe tunakitwala nga bwe bulamu bwaffe okutuuka oba oliawo okuradda okuvumirira aboogera amazima ate oba oliawo kyandi tujja mu busiraamu asigala musiraamu yenna ategedde obunafu bwe ne bwaba oba oliawo takoze ngaategedde nti nina obunafu mu a b c bunafu bwange ngaomuntu naye abasinga olwalira ate we tuyimirirawo ku nsobi gyomanyi diini yowekitiibwa allah nambulukufu muhammadin sallallahualihi wasallama yaleka talina kyanyonyodde yaleka talina kyatanyonyodde embeera yonna yagirambulula fatarakana ala mahajjatin baida lailuha kanahaariha la yazigu anha illa halik talina kyatanyonyola tukwate empola byonna ebitusomeseddwa twerwaneko tuteeke mu nkola olwaleero abakuwaga enkya tebaliiwo tunuulira ekifaananyi kyabazze okuziika wallahi tugenda kusimba layini kusaala ishai eryo lwe tulisimba layini nga gwoli mu maaso mikono gyo nga giri ku bisambi waltafati saaqu bisaaqi ila rabbika yaumaidhin lmasaaq oyolekezebwa eryo wekitiibwa allah fala swaddaka babigamba nga tobikakasa wala swalla nga neswalira yeeyo kubeera bangi tuzisala tetuzimanyi tuzisala tetufumiitiriza lubuuza nnyo ku lunaku owekitiibwa allah lwali kujjulula imaamu lhasanu lbasari yagamba nti fadaha almautu dduniya okufa kwaswaza ensi kwagimalamu omuwendo gwonna falam yatruk lidhi lubbin farha ne kutalekerawo yenna ayina amagezi gafumiitiriza ssanyu lyonna talina waayinza kusekera talina waayinza kuwummulira essaawa yonna ositulampuliriza tegeka boze mumaaso gwewekitiibwa allah jalla jalaalu nga allah tannakutwala ngaye tuzikendeeze birevu tubireke tunyweze byonna allah owekitiibwa byayagala bino byonna tunabyanguirwa tunyikiza la ilaha illallah lwe luganda lwaffe yentabiro yaffe wenna ayina gwolina naye obutakkaanya naye omwetondere biggwe naye wetondere mukyalawo imaamu wetondere abasiraamu musiraamu mpulampula jangu wetondere imaamu wo ayina ebbanja lyomusiraamu wenna please genda omugee nti ekituufu nsaba onsonyiwe ne bwoba tonnazifuna mugee nti ekituufu sere zimbuze mububuzi naye nsaba onsonyiwe ngenda zireeta zikiriza nzireete mubitundutundu ampuliriza ensonga zonna wakati w'omuntu n'omuntu ne ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda zireka tugenda byemaliriza genda habibu mubitereze mubimalirize Allahu akbar habibu obibalansinge ne mukyalawo kyaga tata kasifa soko je jatumalirize bino buli enna agenda kugenda mujana kafokaitibwa kantara kagulumu Allah agenda kusitula katuti babuuza abasigadde nti mukkiriza Huseini agende mujana daba mutabani wo bwasooka mukono gati tata vayo alikawanuka yonawe pasipiru ifi gwatuguliranga yali yeetagisa nali mukazi waga tata kamadi werabidde Allahu akbar ojo balansinge nabo abayizi mukanya nange okuyingira rumu okolera ebibuuzo mumala kubalansinga bya fees kadi ngesoma zero zero balance okuyingira ekiko mwokolera ebibuuzo ogenda kubalansinga ne omwana wo Hafsa bibalansinge zero okwate Zainabu mubalansinge zero mama abaana abasinga tuyina babiri mubalansinge zero ku mama Zainabu ne mama Sumayya mubalansinge zero abakozi omwomu tuli bibalansinga zero nitumalako ofisa bikuzayo katule baganti wali wo mulala
Allah
tuiterereze eno omukozisa toina kyovaako kutula na mukozi wonga nti yisime myaka enaje nkukozesereza sibyo nanti mbadde mulungi nsabo nsonyiwe no mukozi naye agende maso ga mukama mwanga nti please bingi nsabo nsonyiwe twetonderagane sheikha mazmo gamanyi Sheikha mazimo gamanyi sija kusinga kwa mpuliriza dunia tekumalanga mu yabitegeka byonna Allah yateka teka byonna ebyo kulya ebyo kunywa ebyo kwambala byonna bitegekesa tiyo yazi tomanyi ne yajirese tamanyi kisukola kyo kyazi ajalla la ilaha illallah ajalla kitu mabajja kireta zimbi neunya ku Allah kututumira wa kigali paka ku mulyango ngatomusa sura wunyanya Allah namuleta paka waka wonna kati najja nga munna kati yenna gwe bali mamuina mu wamwe goto manje ba mulimira Allah mweleza paka waka no umonde bwa buleta bujja omuchere ogwa mwe labagulete wamwe ewaka nyankole wali kaduka era kirozo wali wakati weziri we basena la ilaha illallah atusa alle chemisa nacho negonja werukaya era nogena nomaro mulya mugenda kuzika lyantonde nga gonja wo yazze nobubumba bu eyabokeza tamanyi nawe tumanyi ero gonja olumuntu lwaka ni mpunu sibwo nga yewuwo era tali wo muwanda tomwanne iba nga siwuwo please yabiteekateeka byonna owekitiibwa Allah tabaraka wa taala toteekamu lukujjukujju lwonna tebirimu kusoma tebirimu kuyiiya programu yonna yagiina kakkanya ebirowoozo byampuliriza fokasinga wamu lunaku Allah lwali kujjulula feno bangi boolaba bakaaba teri akabira mugenzi okujjako abatono ddala ani yali afumitiriza ku nzikiza omugenzi mwagenze ne gaba amaziga ge ng'omukyala ali awo akaba nzikiza bamwalaze tata kasifu agenda kukola atya ku nzikiza eyo gakaba mukwano tinafuna omusajja njagala okwenkana oyo nyumba ngenda gitandikira wa nga n'abaana bakaba fizi fetugenda oba kusoma nzisimanyina kumanya kati fizi nze gibaga nti mwamaze kusasula genda ze mulyoke mukabire zamu aiwe wunyine ntegera yafa basinga otunulya mukyalawo butamuleka mu muzigo ng'olinga eri amaze okuzimbayo gyolaga era buli muntu n'abazze okuzika yentegeera jamiru ategekedde abaana ye yeetegekedde obugagga bw'omugagga yenna okukola amakulu kubukozesa kukutegeka gyalaga obugagga bw'omugagga yenna okukola amakulu kubukozesa kutegeka gyalaga n'okukola kw'omukozi yenna kaweefube we yenna asaana atunulire lunaku Allah lwali mujjulula otherwise bangi mu busiraamu bwaffe sente Allah bwazitwongera ate zitwongera wala n'obusiraamu Sheikh yali asomesa Central Lab azireta tadda ku kituuti tava China Japan Sheikh empale zikirira kino bobo yagala banonyi banja bali abasiraamu abalungi Allah basitudde empale zaddayo berufu tekuli n'emikwano gikyuka kati bakwano ba George Manuel kuba bagenda nabo jamazifa darasa tadda obwekitiibwa Allah mwenkanya bwabanga byo byenfuna byakyatusiimidde nga we tunasobolerera okuteeka obusiraamu mu nkola tugumikiriza embeera yonna bwe kuba kumusaba bugagga Allah tumusabe bugagga bunaayongera tubinkiza mu busiraamu bweba bwakutujja ku busiraamu Allah tumusaba abuleke tabutuwa فبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.